Imbuzo evela kubafundi. Wayeshukuthini uJesu lapho ethi, ningacabanga ukuthi ngizela ukuletha ukuthula. UJesu wayeshumayela umyalezo okhuthaza ukuthula. Nokho, ngelinye ilanga wathi kubapostoli bakhe, ningacabanga ukuthi ngizela ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizelanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba, ngoba ngizokuzobangela ukuhlukana. Umuntu amelane noyise, nendodakazi amelane nonina, nomalokazana amelane nonina zala. Matthew 10 verse 34-35. Wayeshukuthini uJesu? UJesu wayengafuni ukuhlukanisa amalungu omndeni, kodwa wayazi ukuthi izifundiso zakhe zaziyobangela ukwehlukana kweminye imindeni. Ngakho labo abafuna ukuba abafundi bakaKristu futhi babhabhathizwe, kudingeka baqonde ukuthi bazobhekana nemiphumela yesinqumo sabo. Uma bephikiswa umngane wabo womshado ongakholwa, noma amanye amalungu omndeni, kungaba nzima ukuba bahlale bethembekile ezimfundisweni zikaKristu. IBhayibheli likhuthaza amaKristu ukuba abe nokuthula nabo bonke abantu. Roma 12 verse 18. Kodwa kweminye imindeni, izimfundiso zikaJesu zingaba njengenkemba. Lokhu kwenzeka lapho elinye ilungu lomndeni lamukela izimfundiso zikaJesu, kodwa amanye amalungu azenqabe noma melane nazo. Esimweni esinjalo, izihlobo, amalungu omndeni, ziba izitha zalowo ofunda iqiniso. Abafundi bakaKristu abahlala emndenini ehlukene ngokwenkolo, ngezinye izikhathi babhekana nezimo ezivivinya uthando lwabo ngoJehova noJesu. Ngokwesibonelo, izihlobo ezingakholwa zingase zibaphoqe ukuba bagubhe amaholida ngokwenkolo. Lapho bevivinywa, ubani abayomjabulisa? UJesu wathi, noma ubani othanda kakhulu uyise noma unina kunami akangifanele. Matthew 10 verse 37. Kuyavunywa. UJesu wayengasho ukuthi ukuze babe abafanelekayo kuye, abafundi bakhe kufanele babathande kancane abazali babo. Kunalokho, wayegcizelela ukuba bazi ukuthi yini ebalulekile ekuphileni kwabo. Uma amalungu omndeni angakholwa elwisana nemizamo yethu yokukhonza uJehova, sizoqhubeka siwathanda, kodwa siyaqaphela ukuthi uthando lwethu ngoNkulunkulu luza kuqala. Ngokungangabazeki, kungaba buhlungu kakhulu ukuphikiswa umndeni. Noma kunjalo, abafundi bakaJesu kumele bawakhumbule amazwi akhe. Noma ubani ongasamukeli isigxobo sakhe sokuhlushwa ngilandele, akangifanele. Matthew 10 verse 38. Ngamanye amazwi, amaKristu abheka ukuphikiswa umndeni njengenye yezinhlupheko abafundi bakaKristu abazimisela ukuzamukela. Ngesikhathi esifanayo, banethemba lokuthi indlela abaziphatha ngayo izokhuthaza amalungu omndeni angakholwa ukuba yeke ukubaphikisa futhi afune ukufunda umyalezo weBhayibheli. Sesiphelile isihloko.